Yeah, ah, yo.
Ni weekend jo, wase watoke, mbogi kujipia.
Weekend imefika jo, tutoke mbogi kujipin. Ganji na mademi ni mejeza gari, dereweka gia. Si tank ni full ama ni kujazie. Mbogi jo melia, wetu kanyagia. Mafuta maze, kitupite mia. Tushafika base jo, tumeingia. Tushafika base jo, tume ah. Kulia kushoto, cheki tu mademi. Tulia ni kushovele mecheza game. Na order ni katu kokoti mademi. Wanajipa manze wako notice. Wanatingiza kafishi na dedi. Waletu na medi, kama pedi na shukuru Mungu. Sija dedi na mini kidedi. Nipate minguni na pena mavajo. Kama Maria na fundamenta nikake na Maria na pena madem hucheza golf. Wako na class kama limu recho kwa meza machupa zime chrome. Ambia batenda siya turudi home. You say si wote tuko kwa zone. Tunacheka tu mdogo zikishika na kane kukata. Tukata dikesho lazima tutese juu tunakesha. Hatuna pressure kwani ni kesho. Ambia waiter chafua meza. Luku ni safi tupige picha. Cheki mangoko mali ni safi lazima mlewe. Na mkizima kama raburu tutawabeba. Weekend imefika jo, tutoke mbogi kujipin. Ganji na mademi ni mejeza gari, dereweka gia. Si tank ni full ama ni kujazie. Mbogi jomelia, wetu kanyagia. Mafuta maze, hitupite mia. Tushafika base jo, tumeingia. Tushafika base jo, tume ah. Swali mingi katu waiter, speni nguo mini waiter. Nda waleweshe kama tu batenda. Ex wangu jo wale salinitenda. Shore mebeba di kulikonganya. Kai sabo jo seme nichanganya. Ile naroga tu wadei ni kamoteni. Fike kwa TV hadi tendo batenda. Dore mifasolati dosulete dode mlati. Nondo mina day before ni day wala bile. Na misi lema zena plan na realize. Ndoto tu na actualize na manifest na multiplex. Isoti jo akanyagadi kesho wale situlira. Undi hima hater tu wate mtati. Tujibambe lazima jo watu wajue. Weekend imefika jo, tutoke mbogi kujipin. Ganji na mademi ni mejeza gari, dereweka gia. Si tank ni full ama ni kujazie. Mbogi jomelia, wetu kanyagia. Mafuta maze, hitupite mia. Tushafika base jo, tumeingia. Tushafika base jo, tume ah. Oflo ni mademi, slim, thick, manze na pia BBWs. Tuko na wase wa Subaru, range na pia wa BMW. Kufika di home, walai ni kesho. Sigava ishata wa curfew. Weekend ukijaribu kupiga simu, mteja tu wapatikani. Come close madam, bend over me. Nimekuja kukuchokoza tu, juu ya vile unadondosa tu. Kama pasi nda kunyorosha, so karibia ni kutongoze siku kucha mimi na wewe tu. Mikono kwa hewa kauko chonjo. Wacha maswali wetu udia. Weekend imefika jo, tutoke mbogi kujipin. Ganji na mademi ni mejeza gari, dereweka gia. Si tank ni full ama ni kujazie. Mbogi jomelia, wetu kanyagia. Mafuta maze, hitupite mia. Tushafika base jo, tumeingia. Tushafika base jo, tume ah.
Weekend imefika jo, tutoke mbogi kujipin. Ganji na mademi ni mejeza gari, dereweka gia. Si tank ni full ama ni kujazie. Mbogi jomelia, wetu kanyagia. Mafuta maze, hitupite mia. Tushafika base jo, tumeingia. Tushafika base jo, tume ah.